Ake siphinde sibheke lapha ukuqiniseka nokubambelela eqinisweni komuntu okholwayo noma edibana naluphi uhlupho kulelizwe. Incwadi kaMathewu 26 siqale ukufunda verse 69 to 72. Yapha uPetro wayehlezi ngaphandle egcekeni. Kweza kuye intombazane yathi, "Nawe ubunoJesu waseGalile." Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi, "Angikwazi lokho kushoyo." Kwathi esephumele esangweni, enye intombazane yambona yathi kwababelapho, "Lona ube noJesu waseNazaretha." Waphika futhi ngokufunga wathi, "Angimazi lowo muntu." Muntu kaNkulunkulu usalalele kule ndaba. Sizwa lapha ukuphika kukaPetro, ephika inkosi yakhe uJesu, ephika umuntu owayekade esehambe naye isikhathi eside, ephika umuntu ayesehlale naye cishe iminyaka emithathu. Kule minyaka emithathu ayekade ehlezi naye ehamba naye, kwakukuningi okokade kwenzeka phambi kwamehlo kaPetro okwakugcwalisa ukuthi lo uyinkosi yasezulwini ngempela, unguye othunyelwe uNkulunkulu, unguye futhi esiya kungena ngaye ezulwini. Wayenaso uPetro lesi siqiniseko ngoba ziningi izimangaliso uJesu ayezenzile phambi kwamehlo akhe uPetro. Uma singake sithi nje ukuthinta ezinye zeyimangaliso, sizoke sikhumbule phela ukuthi uJesu wake wahamba phezu kolwandle. Sizoke sikhumbule phela ukuthi uJesu wake wasuthisa izinkulungwane ngezinkulungwane ehlane zabantu, kwadla ngisho nesinedolo isalukazi, yebo bedla bethokoza. Konke lokhu kwakhomba amandla, kwakukhomba ubukhosi, kwakukhomba igunya nalo ukuthi uJesu uyinkosi. Kodwa empeleni engikuqondile namhla, ngifuna sibone lo Petro esemphika phezu kokuba ehambe naye, phezu kokuba enze lezi zimangaliso phambi kwamehlo akhe. UPetro lapha umphika uJesu phambi kwabantu manje. Yini le ngempela eyayenza uPetro ukuthi esehambe kangaka noJesu ebese uyamphika? Sizobona phela ukuthi uJesu kwasekusondela ukuba kuthethwe iqala lakhe, alahlwe, ayobethelwa, abulawe esiphambanweni. Manje uPetro naye wayenovalo lokuthi engangena enkingeni naye ukufakwa iqala kanye noJesu noma abulawe. Wayeseqala ehlehle zama ukuzehlukanisa noJesu. Wayeseqala ukuzama ukuzehlukanisa nalowo umlandeli kaJesu wamphika. Uma simbona ukumphika kukaPetro, bengingathandi ukuthi sithande sikunamathisele kuPetro kuphela lokhu kumphika kwakhe. Ngoba lo Petro sasesiside isikhathi ehambe naye engumlandeli wakhe, njengoba kungenzeka namhlanje ukuthi baningi abantu abakholwayo. Yebo, kuningi abantu ababesukuma befakaza ngoJesu besho ukuthi bayamazi. Kodwa ukuthi uma sekufika emathubeni athile, lapho kubonakala khona ukuthi kukhona abamelene nenkolo yobuKristu, kukhona abamelene nalo Jesu, yebo baqashe, bengavumi ukuvela obala abantu abakholwayo, bangavumi ukuvela obala ukuthi yithi esingabalandeli bakaJesu. Yizi izindlela zonke lezo zokumphika. Lapho sibona ukuthi abantu bathi noma bekholwa kodwa kube khona izinto ezimbi ukuthi uma besemasithe bazenze lezi zinto kodwa bethi bangabakholwayo, yindlela yokumphika phela uJesu leyo, ngoba yenza ukuthi abanye abantu babone ukuthi le ndlela yokuthi uJesu ufuna indlela elungile kumuntu iyindlela engesiliqiniso. Kodwa ke namhlanje umuntu kaNkulunkulu, bengifuna uzibhekisise wena. Uma uzibiza ukuthi ungumlandeli kaJesu, izenzo zakho azimphikini. Emasithe awumphikini. Lapho uJesu ehlambalazwa, awuqashi yini ungavele obala ukusuka umuthi yimi lowo engumlandeli kaJesu. Thatha isinqumo ke namuhla ukuthi uzakwenza njani. Umuntu kaNkulunkulu, ake sikhuleke. Baba wethu, sikhulekela ukuba usiphe isibindi kuthi nalapho kuvela abakuphikayo sivele obala thina esingabalandeli bakho. Sicela lokhu ngomsindisi wethu uJesu. Amen.